kwanza kwa manati. Nikikupata bahati autoshi wakati.
Kuna muda najuliza tu kwa ngapi, mana unatupanga kama mishikaki. Uenda sina bahati, unatupindua kama chapati.
Labda hali yangu duni, no mana unanifanya ushenzi. Simudu kucha, simudu saluni, no mana.
Tami tupo in love, ama tunatangenda. Hata silewi,
silewi, silewi, silewi.
Tell me to go in love, ama tunatangenda. Hata silewi, silewi, silewi.
Tuwe wate we unafunja miani Nada unakimada pembeni. No mana unakosa wakati.
Mara uko bize, utaniche kibadaye. Na yobade upitilize, upatika ni bibi.
Wa unachukulia ize, misindo kauka nkuvaye. Aje zako nitimize, naponitaji babae. Aha, na kuna muda na jiona kama kipoze utu. Kiwa nami unanipa mabwanda, kiwa upo sinache utu.
Ala, nami kuna muda na jiona kama kipoze utu. Upokea gisimu kiwa meja, unapokea ukiwa na shida tu.
Tumi tupo in love, ama tunatangenda. Hata silewi,
silewi, silewi, silewi.
Tumi tuko in love, ama tunazingwana. Hata silewi, silewi,
sikuelewi. Oh baby, oh yeah.
Choro, choro,
choro, choro. I swear to God, that the love you'll never ever break your heart.
I swear to God when I decide to love and never never break your heart.
When you wake up when you're timing, timing, then you put there's a timing, baby.
When you wake up when you're timing, timing, you can put there's a timing, timing.